Mbaka wa government ya mkono Hajati Fatuma na bitakandisa bae nyamide olwa government utuso waleonge icha kalambide remeredwa okuzimba n'okusindika kajika kavunaanyizibwa kugaba emirimu mu disitulikiti ye Mukono ekiremesa abakozi ba government bangi okuwandisibwa. Abadde ayogera ku muwendo gw'abasawo mu ddwaliro lya Mukono General Hospital gukyali wansi era okugera no kijiridde akwira eddwaliro erya Mukono General Hospital Dr. Good Geoffrey Kasirye okuwanjaga olunye nti omuwendo gw'abasawo gwalina mutono nnyo gulemesa abakozi okukola mu mbeera etabalekera kusibuka mpisa eri balwadde.
Kyamazima Mukono General Hospital tulina okusoomoozebwa mu kintu ky'abakozi. Bwentunuulira omuwendo gw'abasawo wetuka okuba nabo n'abaliwo tuli 35 mu 10. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli omu kufa akola omulimu gw'abantu nga basatu. Kituviiramu omutindo gw'obuweereza okuba nga guli wansi. Abantu balinda nnyo okufuna saaviisi so nga standard yandibadde nga bujja mu ddwaliro waakiri obeeramu essaawa emu abasawo na byonna n'ebigera. Ekirala abasawo nge bakoma okukola ku bantu abangi bakoowa ate omuntu bwakoowa obwongo bwe bukoowa oboolyawo n'enneeyisa eyinza okusiiwuukamu silwakuba nti watondebwa bwotyo naye embeera kose era kireetera n'abalwadde bafa bamu okwemulugunya nga balowooza kitulwawo bakolako kuba tebatuwadde ssente n'abamu batuuka ku mbeera eyagala okunoonya omuntu gwe bawa ssente oboolyawo nti banaabakolako mangu naye nga si nkola yaffe ng'eddwaliro.
Katombaka wa government Mukono nabita kandisa bagamba ndi kisera kitu se government wakiri yewole obukiiko obwa government obwabakozi kuba mbitundu ebibaliranyi sobozesa okuziba emiwaatwa egiriwo mu buweereza n'omuwendo gw'abakozi.
Twebuuza lwai Mukono other districts balina service commission yebafuna ebizibu si ye yali yokka eye Mukono nti gye bainvestigatinga there were like 5 districts naye abalala babataano abalala babarecommendinga ne baborrowinga from the neighbors abantu balakinga medical services because tetulina basawo not because abaliwo tebaagala kukola naye omuntu akola mu mateeka mukimanyi bwe baba bayingira for duty basayininga biometric system era bwe baba bafuluma basayininga out naye omuntu ono omukyala bw'anajja n'omwana nga yesso omusujja gumulinnye don't think bw'anaasanga omusawo asayininze out ng'ali overwhelmed with work ajakoze during the day ajja kudda mwayingire